Igitonga cyo kuri wa gatandatu nibwo hamenyekanye makuru ko Bwana Ildefonse Kambogo yirukanwe mu kazi. Buri wese wabashije kumenya aya makuru byahitaga byoroha kubihuza n'imvura nyinshi yateje imyuzure muri aka karere ka Rubavu. Ijwi rya Amerika yashakishije impamvu y'ibi ni uko duhamagara Bwana Dr. Ignace Kabano uyobora inama njyanama y'akarere ka Rubavu, atubwira n'impamvu zirenze imwe uyu muyobozi yirukanwe ku mirimo ye.
Rero umuturage ikibazo cye kidakemutse cyangwa abayeho atishimye yaragejeje ikibazo ku buyobozi, ubuyobozi ntibugikemure, akagira ubwo ahamagara inama njyanama imwe kabiri gatatu. Abajyanama mu nteko yabo y'ejo barice baravuga bati ntako byakomeza. Meya ni umunyarwanda mu bandi banyarwanda benshi, nta muntu ujya mu mwanya ngo abure uwamusimbura.
Bwana Kabano yongeye kubwira Ijwi rya Amerika ko uyu muyobozi mu byo azize harimo no kutuzuza inshingano ze zo kwita ku baturage cyane abibasiwe n'ibiza, kuko byabaye umusemburo ukomeye w'iyirukanwa rye.
Ikintu bita multiply effect kiraza kigasanga ibintu bihari n'ubundi byari bisanzwe bihari, noneho cyazamo kikabitumura cyane. Nk'uko wafata umusemburo uriya bakoramo amandazi, ushyizemo umusemburo wa bitumura, yesi biba byari bisanzwe biha, ariko byaje bisanga ibindi bihe nanone yabayemo, bikagaragara ko atashye mu bibazo by'abaturage neza.
Bamwe mu baturage barenganiye muri ibi byago by'ibiza barimo Ingabire Lisi utuye mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu. Uyu yasigaye ari wenyine mu bana batatu yari afite n'umugabo. Ingabire avuga ko yashyinguwe n'uburyo umugabo we yashyinguwe n'akarere ka Rubavu.
Ejo ni urubanza mu bitaro baje kubashyingura kubera ngo barembeje bari kuvuga ngo barabashyingura byose, ngo bamaze kwira batabajyanye muri morogi, nibwo bageze aha bakamushyingura kuko nafatana bashyinguye ngabanje ngo ufasha nabaza niko nabo babashyingura mu cyubahiro.
Uyu muturage utashatse ko imyirondoro ye ijya hanze nawe ntiyumvishe impamvu aba bantu bane mu muryango wa Ingabire batashyinguye mu cyubahiro.
Aha twa tugiye kubashyingura turakwiye kubashyingura tu neza tu, ariko byageze aho ngaho baratubwira ngo akarere ngo gatutari mu nshingano zabo kugira ngo dushyize gushyingura aha ngaho. Hari uko mbona bashyinguye abana, siko twagize icyo twashyinguye, handi ho
twabashyinguye
twashyinguye mu gitaka kibereye aho kitagira n'akantu. Ubwo ni ukuvuga ngo natwe icyo twifuza, ibyo abandi bari gukorerwa ntabwo twabuze abantu, ntabwo tubikorera ibyo ngibyo.
Ubwo Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda yazaga kwifatanya n'abaturage bahuye n'ibiza mu karere ka Rubavu kuri uyu wa kane, mu majwi Ijwi rya Amerika yafashe mu ibanga harimo abaturage bagiraga umubabaro wo kubura abavandimwe babo, bakongera bakagira uwo kutabasha kubabona ku maso ngo babasezere. Imana irakiza aburiye abana be b'abakobwa Ishimwe Jovia w'imyaka 11 na Akeza Shania w'imyaka 6 mu biza kwirinda intiyari atuje. Yasabaga ko bamwereka imva y'umwana we, yasabaga ko bamwereka imva umwana we Ishimwe aherereyemo ngo abashe kumusezera, dore ko umubiri w'undi mwana yari atarawubona. Byamusabye kuzenguruka inshuro zitabarika agenda ashakisha isanduku umwana we ashyinguyemo, kuko amazina y'abari ku musaraba atabaga ahuye n'umurambo ushyingurwa. Ni nako umuyobozi w'akarere ka Mbogo ubwe ariko yirukaga gusaba ababishinzwe ngo bakurikirane ibi bikorwa. Abayobozi mu nzego zo hejuru nabo ntibarishyashya, kuko wabonaga babwira uyu mugore ko umwana ari uwe nyamara atari uwe. Byaramushenguraga.
Ubutabazi bwo kumujyaga
wasigaye.
Abana banjye bamfashe bamuhera ibatu.
Icyo gihe none ubwo Minisitiri Edouard Ngirente yajyaga guhumuriza abaturage bakozweho n'ibiza kuri site ya Nouveau Jeunesse Nouvelle, habaye igisa n'imyigaragambyo. Umuturage wese wo kuri iyi site wabonaga umunyamakuru yamufataga atamurekura ngo amusobanurire inzara no kutitabwaho n'ubuyobozi bwabo, dore ko bari bamaze amasaha 40 yaba bo n'abana babo ntacyo bashyira mu nda. Umwe mu bayobozi muri aka karere nibwo yahise atangira kwiya mu banyamakuru ababuza gufata amajwi cyangwa amashusho nubwo byabaye iby'ubusa. Umuturage Ijwi rya Amerika yaganiriye mu murenge wa Rugerero atekereza ko impamvu kugeza batarafashwa ubuyobozi mu nzego z'ibanze bubifitemo uruhare.
Hari twabonye ariko ejo nabonye abandi bari kubikorera bamwe, umwe n'umwe ariko si bose, ni uwo batoranyije abo bayobozi bashaka kugira ngo nibazihera izo leta yatugeneye bo bahindukire baba benshi ngo bari kuziduha, naho bashaka kuza kuzirira mu midugudu bari kugira ngo nitujya mu midugudu bo bashaka kumwimike bazibi nico bashaka bazi nubu n'umukeko baba badukumwe no hawo nabonye nikiringi.
Andi makuru agera ku ijwi ry'Amerika nuko hari abaturage bamwe na bamwe batashyizwe mu cyubahiro, kuko abaheruka gushyingurwa mu cyubahiro ari 13 gusa, naho bane bashyinguwe n'imiryango yabo, abandi 9 kugeza ubu aho bari ntihazwi. Mu karere ka Rubavu bishwe n'ibizani 26, biteganywa ko iyo umuyobozi w'akarere avuyeho, umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu ariwe uba ufashe inshingano by'agateganyo, Kambogo Ildefonse yatorewe kuba umuyobozi w'akarere ka Rubavu mu gushyingo mu mwaka w'2021. Atowe n'abajyanama bagenzi be ku majwi 156. Gloria Tshishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.